girls, when you show juice, no chasing them, only come in Joe's. I saw Sadada, chase the son of Dada, Safio, Sasakazi, Poco.
Boys, when you show juice, to know chasing them, only come in Joe's. Asasakaka, cheza sana kaka, safi yo sasa kazi kwako.
Mihamisi mnyuma na mwene Yesaya. Milango mikwanje wazi tupo mbio ile mbaya. Tabasa mwanzia na kuishia usoni foya. Ni safi zaidi ya melezo, ni safi hakuna kugwaya.
Why at the rap stop and bendi wana fasa fa. Michongo di magore mbari ile make to chapa. Sisi safi yo ipo uru nafsi ya korusha ro. Check a bus, come on and make a pillow drop.
Haija vujwa, haita ungo, kwa ulimi nathibitisha. Kwa popote nendapo bado kwanga na iwakilisha. Nyimbo ni zaidi ya mistari fauti sana na freestyle. Hamwezi kwa makini kama hamjaliona hii.
Sina daraja, sina levu ya mtu kusema na hicho ndo kitu kinachofanya baadhi ya watu washangae. Sema na watu mapoza yana dilivyo, ila weka mipaka wengine wana mauli jo.
Girls, when you show juice, no chasing them, only come on in Joe's. Hai sasa dada, chasing sana dada, safi yo sasa kazi kwako.
Boys, when you show juice, to know chasing them, only come on in Joe's. Asasa kaka, cheza sana kaka, safi yo sasa kazi kwako. Muro na kwenda watu kiu haya kata. Inanyesha rock, ila same wana itaka. Usishangae, mina kauta kashuka na masai. Na kaushe chupa tu, ila sifanyi pombe kama chai.
Hapai why, hapai fei, aka sensei. Na liri jeshi mku crazy GK. Panga hii, hileo hii. East Coast kama liri, wachumba ndo namna hii. Parental advisory na wakilisha chanta hii.
Asa pari mchumba kiwa pembeni. Minki nyone neri, afia kila makoni. Demo kibongo mulize kama na boy. Atajibu sina nekwa ne ayupo kingdom tone. Ii Twitter fashion, au mchanga machone. Au professional fix, aka Boshin. Au ndo babu kubwa, freshi tu. Ata mind me na unapowa tu. Main title shower.
Girls, when you show juice, no chasing them, only come on in Joe's. Hai sasa dada, chasing sana dada, safi yo sasa kazi poko.
Boys, when you show juice, to know chasing them, only come on in Joe's. Asasa kaka, cheza sana kaka, safi yo sasa kazi kwako.
Tuonyeshe uwezo wako, jo ucheze karibu nami. Ni wakati wako mesho, ni wakati wa mabinti.
Kama DJ hodari, MC mzuri ana style demu mkali. Cheza nae, tumziki ukisimama takuja kwangu sio hatari. Kama unatoso niulize ni ubaya ama mfukara. Usitake kuniumani,
gombani mbele shiko. Fela, ukiwa nazo utajua nini mara shida. Dani kuna party, nje no parking. Warembo kibao kila mara, hi hey why.
Ni dam dam milele, mabinti wanongeo. Kipenda njoki for wazi, washikaji wanazingatia. Usikite the sexy mo. Sita ya vama jukumu yako kigombana na bwana kwelewa kama kilu nazo.
Kana ilikuanja, street park a boogie. Wenda na cheza wala kawa na tingisha body. Indo party, naona kira same bize. Oya mzoma mabinti, wacha mzoko mesho ni marize.
Girls, when you show juice, no chasing them, only come on in Joe's. Hai sasa dada, chasing sana dada, safi yo sasa kazi poko.
Boys, when you show juice, to know chasing them, only come on in Joe's. Hai sasa kaka, chasing sana kaka, safi yo sasa kazi poko.